Major vibes on it.
Ecstasy. I got soap. Wow, by my boy.
Zwap.com.
Mr. Ro in the family.
Yeah. The way broke nigga. Oh, my phone that is ipangika. Every day tika kamba panga ko. Oh, my phone not in a maboza. Every day utimenya na same tactic. Yati gai azatuma. I'll see what I can do.
Wabo wanga umakola nga kachaswai. No wanda umakwa moka tatwai. Ki, go. Chikonko mwikate. Niri ate inamyebele nikapanta. Nishitaya ndi Afrika ya kupanta. Devo bize na vana nkwe mchipanda. Atinga akola uyu twala mupanta. Vajize pa mutanda. Sininga kambe vambini mumani panga.
Ndiwe broke nigga. Umafuna tizi pangika. Every day tika kamba panga ko. Umafuno tina maboza. Every day utimenya na same tactic. Yati gai azatuma. I'll see what I can do.
Katuishi na dia ukapantia po oke kaya. Maybe uzimbe na ndiwe drifter misafuaya. Ero umaziba tima vumo salamaya. Hayu imba nyimbo manga ndiwe wamu kwaya. Siba moka mbira na bantu kosa kowaya. Nima wani palivoso kosa cheviwaya. Useki, gimwe viva kaya. In fact nikufaka ni kuwaya. Kuwaya. Tama
Umafuna tizi pangika. Every day tika kamba panga ko. Umafuno tina maboza. Every day utimenya na same tactic. Yati gai azatuma. I'll see what I can do.
Chabaya kakolewa. My fake niggas. Ni mamuma mwela baya kapantapo. Sumu matasha. Sumu makutira. Sumu matasha. Sumu makutira.
Ni mabira soli kapwela chena mwendo. Olu mwavo chepe kwenye pakache mwemu. Makache mwendo.
Yeah.
No wanda sumu kwata.
Umafuna tizi pangika. Every day tika kamba panga ko. Umafuno tina maboza. Every day utimenya na same tactic. Yati gai azatuma.
Ecstasy.
Wavavu.com.
F2CV.
So I split to the next world. It's gonna make sense, you know.
Mr. Ro in the body. Yeah, really. It's Bam Bam, my boy. I said a boy.
It's so I split to the next world.
Inga sunai kondeni shure pe mato. Ayo koma pankora.